Kaduri Randere
Winyarongo
Papati
Amani Kenya
Amani Kenya
Amani Kenya
Amani Kenya
Wapi amani
Amani Kenya
Leteni amani
Amani Kenya
Jamani amani
Amani Kenya
Utawala Studio
Kenya nchi moja kwenye madhudhudi weka kando Kenya nchi moja kwenye madhudhudi weka kando Tusahau yaliyopita ganga ya jayo Tusahau yaliyopita ganga ya jayo Bangi nyumo mbulu jirani neneka kowadu Bangi nyumo kura jirani neneka kowadu Kethaluora mari keloduk chenu chumi yetu Kethaluora mari keloduk chenu chumi yetu Waluya wote
Natangaza upendo
Wajaluo wote
Natangaza umoja
Wakisi wote
Natangaza uzalendo
Wamasai wote
Natangaza amani
Pokomo wote wo
Natangaza upendo
Wasamburu wote
Natangaza umoja
Wateso wote
Natangaza uzalendo
Kalenjini wote
Natangaza amani
Owakikuyu wote
Natangaza upendo
Giriama wote
Natangaza umoja
Yani Kenya kote
Natangaza uzalendo
Kenya kote
Natangaza amani
Sama Kenya mama
Kenya mama yangu
Sama Kenya baba
Kenya baba yangu
Tutunze Kenya
Tutunze kama maua
Tuitunze Kenya
Tutunze kama mayai
Sama Kenya mama
Kenya mama yangu
Sama Kenya baba
Kenya baba yangu
Tuitunze Kenya
Tutunze kama maua
Tuitunze Kenya
Tuitunze kama mayai
Kolo, kolo, kolo Ah, haya, haya, oh Waparo nene igalo pario gabeo Waparo nene igalo pario gabeo Madano neringo kapono Madano ninego kayo echikama Manarobi nelel, Mombasa nelel, Akisumu nelel, Nakuru nelel, Aeldoret nelel, Aeldoret nelel, yo Kenya. Wange nitukwe kende, hema walando. Wange nitukwe kende, hema walando. Kabila yangu ni Kenya, oh oh. Nimezaliwa pa Kenya, Nimezaliwa pa Kenya Tuatangaza amani Amani Ken Tuatangaza amani Amani Ken Si tuatangaza upendo Upendo Kenya Tue kitu kimoja Tupendane Tusiuane 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 wa Kenya Wange nitukwe kende Hema walano Wange nitukwe kende Hema walano Amani Amani Kenya Amani Amani Kenya Umoja Kenya Not this time Bado Kenya, Rift Valley Kenya, Anyanza Kenya, Western Kenya, Western Kenya, Coastal Kenya, and Nairobi bado Kenya, Kenya oh, oh. Mm-hmm. Sisi wana Kenya zote, siasa isi tutenganishe, isi tugawanishe, siasa isi tutenganishe. Ukishindwa amani tu oh, oh. Ukishindwa amani tu oh, oh. Hata ukishinda amani tu hey, hey. Wahenga walinena hawalinena oh. Asikubali kushindwa sio mchezaji. Asikubali kushindwa sio mchezaji mno. Sisi Kenya moja tuwe kitu kimoja. Tuwe kitu kimoja. Tuwe kitu kimoja. Bado tuwe marafiki tu. Tuwe marafiki tu. Tuwe na undugu ule Kenya yangu, Kenya baba yangu oh. Mm-hmm. Kolo, 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 kolo oh. Mm-hmm.
Mm-hmm. Utawala studio.
Maru maru pinye nubedu kuweto kumule. Maru maru Kenya nubedu kuweto kumule. Maru maru pinye nubedu kuweto kumule. Maru maru pinye nubedu kuweto kumule. Bango yokura wabiri egi kwe kwa rito duwako. Bango nyumambulu wabiri egi kwe kwa rito duwako. Bango nyumambulu wabiri egi kwe kwa rito duwako. Bango yokura wabiri egi kwe kwa rito duwako. Ola giremo Ola gigonu Ola gitingo kite umoja ni nguvu, tusiachane, tusiachane, tupendane, tusiuane, oh, tusiuane, hihi.